Yesu hokki goddum misalu o wi'i goddo neddo yehi awi ngesa muɗum e wala e fina ngesa kan ka mauni ka hewti ka ɓendi o anda noy waɗi ka mauni sey o fuɗɗiti o hokki goddum misalu o wi ɗum nandidina e laamu Allah e goddo jawɗo awi awdi bondi nder ngesa muɗum saka jemma komo e ɗani sey goddo gaño mako yehi saaki goɗɗe jeene nder ngesa kan nde huwoɓe nder ngesa kan njehi njii jeene ɗen sey ɓe ngari ɓe ƴami jeymi ngesa kan ɓe mbimo jeymi wuro noy waɗi a awi awdi bondi to ngesa maɗa amma min njii jeene puɗi nder sey o ɓiɓɓe goɗɗo gaño am waɗi noon ɓe mbimo a yiɗi min jaha min itta ɗe o wi ɗaleɗe ɗe mawnida e gawri ndin to sarel taƴiki gawri ndin waɗi nden mi lilei on itta ngam to on ittiɗe joni on ittide fa e gawri ndin ngam to sarel ɓenduki waɗi mi aritemi mi lilei taƴoɓe ɓen arita taƴa jeene ɗen mbaɗa ɗe kaɓ ɗum wula ɗe nden gawri ndin bo ɗum waɗa ndi nder resirde gawri am sey tokkuɓe mo sappo e ɗiɗo ɓen gari ƴamimo mbimo Modibbo wimin mana misalu ɗum o wiɓe ngesa kan woni duniyaru nden jawmi ngesa kan woni jawmirawo huwoɓe to ngesa ɓen goni malaika en nden iriri bondi ndin kayri woni yimɓe Allah min woni awɗo awdi bondi ndin nden jeene ɗen ɗon goni yimɓe seɗan gaño awɗo jeene ɗen kanko woni seɗan sarel ittuki kin woni rewki duniyaru ittoɓe ɓen kamɓe goni malaika en o lildoyayi malaika en mako seniɓe ɓe gara ɓe senda yimɓe halluɓe e aadilanko en ɓen ɗon halluɓe ɗum waɗeɓe nder yiite hallunge ɗon to ɓe boyata ɓe gerƴidira ñiiƴe nden aadilanko en bo no natte laamu Allah ɗon to ɓe ɗelkitoto bana nange nder laamu Allah